Nari umukene utagira n'ibyo kurya.
Nyine urabona yuko tutari tuzi byo guhinga imboga.
Yego.
Twamara ukugura, tukaba tuzi yuko imboga uri buzirya ari ukuziguze.
Noneho rero nza kuza kwiga ubwenge bwo kujya nanjye nikorera.
Ni umuryango utuye mu murenge wa Cyahinda mu karere ka Nyaruguru. Ubusanzwe uyu muryango ukaba wabagaho mu buzima budafite icyerekezo mbere yuko ufashwa guhindura imyumvire, ukitabira guhinga imbuto n'imboga, ku buryo ngo kuri we icyitwa imboga kitabagaho iwabo, nyamara bafite abana bato.
Bantumaga imboga nyine nkagenda naza ntazizanye nanazibuze nyine kubera batazishoye, nkaza umugore nyine akandeba nabo akagira ngo nayanywesheje. Ubwo rero noneho ngiye nkamwinginga nti mbabarira jyewe imboga nazibuze, ubiriraho nyine ibyo bishyimbo.
Ntabwo twari tuzi amahugurwa, uriya mutware yajyaga mu kabari akinyweshereza amafaranga ntagire icyo yitaho. Jyewe naravugaga nti icyampa ngo mbone umpa, igihe cyose nabasabaga nti Imana uzamfashe.
Icyakora uyu muryango nyuma yo kwigishwa ugahinga imboga n'imbuto ku butaka buto ufite, kuri ubu abawugize baravuga ko bafite icyizere cyo kubaho neza, kuko ngo usibye kubona imboga zishyirwa mu mafunguro y'abana babo, ngo basigaye banazijyana ku isoko bakabona amandi mafaranga bifashisha mu gukemura ibindi bibazo.
Ibinyomoro n'izi mboga birantunze cyane n'umuryango wanjye, kuko ndasoroma umunsi soroma nkajya mu iviro nyarutse mu Gaseso, nkagaruka nsanga umugore yenda ari yakina byuka bamaze kubijyana bampaye nk'ibyo 5000 cyangwa 3000.
Aza turafatanya dutera izi mboga, none dore turasoroma natwe tugashora.
Ashingiye kubivugwa n'uyu muryango umuyobozi wungirije wa karere ka Nyaruguru ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza Byukusenge Asumute, arasaba abagize ingo zituye aka karere kwifasha badategereje ibituruka hanze, bakihatira guhinga imboga batekereza ko indyo yuzuye y'umuryango ibikwiye kubamo imboga.
Guhaha imboga ubwabyo ufite ubutaka mu rugo kandi butanasaba ubutaka bunini kiba ari igihombo. Mubona n'indyo zuzuye zihabwa abana, ntago haburamo imboga, ntihaburamo indagara, ntihaburamo inombe y'ibijumba, ntago ari uwariye ibiryo bikaranze kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, ahubwo ni uwariye ibiryo byuzuye kandi birimo imboga tuzi ko ari intungamubiri. Umuturage kuba muri we atekereza ko akimuhana kazi imvura ihise, bivuze ko ni nka kwa kundi tuvuga ngo umugabo arigira akibura agapfa. Ntabwo azategereza inkunga z'amahanga, ntazategereza ko ubuyobozi buza kumukangura, ntazategereza ko abona abandi babikoze, ahubwo muri we gufata iya mbere. Ese ko mfite ubuso mu rugo ndahingamo za mboga, akaba yagira icyo yikora. Kandi mu byo twigisha abaturage ni ngombwa ko bagira uruhare mu bibakorerwa.
Ibi biriho biravugwa mu gihe akarere ka Nyaruguru kari muri gahunda y'icyumweru cy'umujyanama n'umufatanyabikorwa, aho abajyanama b'akarere hamwe n'abafatanyabikorwa bari kumanuka bakajya mu mirenge itandukanye kureba imibereho y'abaturage, by'umwihariko bareba abatuye akarere ka Nyaruguru bafashwa mu byiciro bitandukanye n'ibinkunga bahabwa zibafasha guhindura imibereho yabo. Aimable Uwizeyimana, Radio Gukama mu karere ka Nyaruguru.